Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Ket e kabaruji amen e fulfulde alal bare sappo e go lewru uti tane 2015 sappo yamde jabrima silimaaji chapan e nay e joy jottu nono do kabaruji du yumar waygol. On competitive wid wakkar jono bonandaaji ngadi to sewarto di tiagal ko almurabi tun holliti wid kany waddi do bonandaaji ko gubal du wonon gondugal e Hammadou Koufa mo Mukhtar Ben Mukhtar kany hore mudu wonde ardaade be collectivité kany du holliti wid kany waddi di do bonandaaji. Tagal ko bonandaaji ngato sewarto ko wakkari jono dum wonon yimbeele ciediibe dido bonandaaji gote dum wonon sofere yimbeele minisma jaati wakkari jono mo leli dum wonon hopital mangal to seware to hopital ngal noddeto semin dolo o sediki wakkati o onde bonandaaji di ngaddi no ngara heda demo le kabaruji di be kuliti dum won nokku noddeto soro le lamu masina o wakkati jono dum wonon gendarme ngabe gombe tombe kany yimbeele gombe tombe be pamra e fe hulita wede gendarme ngabe woni goto mo daari faabe nangato dum wadi basiji hakkunde mabbe malin ko be wurube ndiolar dum won leli gabondi wakkati joni o hulitan wiyede ko heewi mabbe fu won warti leleedi meden di bete hande be kolliti dum wonon bonandaaji ngadaade feewde mabbe secretaire wono kabaruji mawdi ni jogini on do hande di bismillah modon e hadaade mi mati dum bete hande dum wono kanko neddo goto battido Hammadou Koufa sanne noddirte dum wono Souleymane Mohamed Kanen o hulliti wiide kambe ngadi di do bonandaaji tiagal ko dum wono no gubal noddirte ngal almurabi tun hulliti wiide kanyum wadi o haali dum wonde agence France Press Ousmane Diko
eleko jeddo kabaru AFP hebi seeda telephone do bamako do e hundo ko Souleymane Mohamed Keni on hulliti yo walde Allah be yimbe mujahidin kabito sewarto fewde e waybe alislama waybe dine sappen joyon kanyum e wallobe dum keddi hen e lewi makko adu ka kasarangaka jeddi lewru out le hotel biblo seware masimbini yimbe sappo e taton soldats e malinayo gollobe onido malido njoyo kany hebantobe dinanayo ko Souleymane Mohamed Keni wi Cheikh Amadou Koufa weltike ele wadde duaw ka kasara o wifa hande o golle habanade dina walli wombe mujahidin be masimbinde soldats en taton le lam moti o litidu toraji goddi ngaran wadde fewde e waybe alislama
ko bonandaaji di ngadi to sewarto ko gube di dum won kolitindi wiide kanyen ngadi do bonandaaji almurabi tun kanyen gubal bi ngal fa masini yalta e yoppitere ngal holitamer wakkati joni ko be ngodde golidi di do golleji ko dunki ande kolitiwit sa jeebe fu be anni goto bi maade goto wajibu dubbe bayil tan wakkati joni o datti be jeewa yalla hono be ngadi ta bonandaaji di leedi di kanko André Bourzo yo dunki andal do kibar jam e dejer kede ko haldu heddo fajji tango barke sise
effectivement les deux les deux
so gube di te hom fu e majje holliti wiide kanyun wadi bonanda o dun ana hollita en wiide be fuube gotun be fuudun ebe gondi dande ebe andonduri kabaruji dun ko bonando o wadi seware ko idun hayni fa sanne sabi ministre anaton barkan anaton fa yottoyade armi mali nanno dun ana hollita en wiide kambe yimbe jaadin ko be barkan en bangal wolde sabi wolde de nyangi sanne hakkunde mabbe min le majjun so wiama mi seda mi wi antan jaadin ko be dun ebe gondi e landinade ebe gondi e landinde bonandaji godde fuudun be gotun so akmi nasu amsardin nasu tawi gubal bingal fa masina yoppitengal fa to ade almurabitun
wakande bonandaaji ngad noto sewartode dum wonde darno faabe ciutoto yimbeel be nde won yimbeel wobbe barmoobe le hen barmoobe furdo ebe ni le hopital mangal to mottito to dum wonan sewar hopital no dirtengal semin dolo le majjudu won neddo goto dum wonon sofero donno automobileaji minisma o sedi ko dido bonandaaji wadi tiagal balde joko bonandaaji ngad ton ko dum won neddo amen goto kedjaada amen goddo to mottito halde makko do no dirtedo Moussa Tarware kede ko haldo heddo faccitan Ousmane Diko
mi yaltine mobe gel le galal otirge fani yimbe be kanno mi nabudo be ladi diba fade capitaine goto dum donno avion minisma natle mobengel neddo goto sami ame mi anda do juri je don o wadi piande yabere wote hebi kam juude den jippi me mobengel dum fu ele hotel biblosengel wadi capitaine o kanye wonobe le mobengel fu darti ko emu e mimi dogi se jaarumi hedo to kaybo goto woni yo kanko jaati nabi kam fa suudu docteur somini dolo
sakiraba do mbayni trimi joji modo hello men bemal ande ngal mi noddirta face facebook ngo
tamani
tiagal ko bonandaaji di ngadno to baggina do wondo alswer jabbinonde holitaawi do wakkati joni arme maloobe be idi bawde mabbe to baggina to be gonde ndarto dum hono yimbe el ngabbe to bonandaaji di du wakkati joni do woni yimbe el gombe to be kolitiwit sina jama o fu hokkindire juude jeewa yalla hono watte fa be do yimbe el jite do wono nokku noddirteedo e minyaale leedi meden di holitaawi do wono kawrtal tato bal do won kawrtal chapantati en jeego bal wadi ton le hendu holitaawi ko foti soldats en tem dere chapande tati en jaddom kany en jalti le hen be do soldats mali ko ban le hen kany yimbe el benefa yotto yimbe Central Africa woni fa arabe du hono be kay birto dum won yimbe lebe kanye be kay be jawlel yimbe lebe du le lady made ndi holli tawede ardi dum won lengal do gubal kanko noddirte Yaya Gwale o jokkudo mo do noddirte Hamzata Ag Mohammed jokkudo mo goddo kase do an noddirte Modibo Koulibaly tagal mu de gardan dum won wakkati jono be kolitiwide nokku dum won leedi laamu masino nokku noddirte Salo Ba be bi du sa jey wakkati jono dum won zener manga be gombe tobe kanye yimbe lebe wiam won basi jiat ton hakkun mabbe wakkati mu dum de basi o bangata hakkun mabbe ne du ko holli tawede le hen kayir won kambe zener manga be won neddo goto bobbe je so be nangi faabe nangay ton wakkati jono holli tawede kambe mer gontobe memidiri jati fa won don jabe nangi to mer gonto kede ko haldu hen do facci tan barke sise
gendarme en jokkitike jon moto goto faale galle nokku noditirte do saru be banti moto makko o be jaadi hen e le wattu mudun fu nelumi jokko an goto faatu mabbe tu so be nangi dun be uddi dun tawi jom moto o dun uddam e le majjun won gendarme goto bamdo malfal so wi fellanka dem mudun duufimi e makko faami banta malfangal men piri dun malfangal immike sungal barminika e hore gal sami jokko an tataba o bantingal e le wattu jon o mi do joggi ordonnance ji di mi joggini plainte to juge machine auto
ko be koliti widle hen ko dun yimbel meden di babe iwde leedi gabondi wakkati jonobe yoga e mabbe fu ngarti do bomo ko do ko be ngarti do bomo ko do ko holli tawede malin ko be chapantoto an hakkune mabbe le hen du laamo yehi jabbuti be ton dun wonon seedibe yimbel di babe tobe be koliti widi yimbel di babe tobe fu yo iwrobe dun won leedi hirnaange le leedi er afrique de le hen do be kali dun won hono tidalaji de be kebi le ngol do lawol kede saki kemedo ngol tawa to dun won noddirte Amadou Koulibaly
tidalaji min kebe ndiga sala ko mbaw jantare ko wa jantare ko hewa sabe nangi min tidni min ngadi le baton ngari balle tatle baton kule baton dogale maango tidal wa nyandu wala hen mun wala hen man yimbe men tuuti hen won de men dogi won fu wala fono ngara won nyaw be ndo ele men yito do sa men ngar do Nigeria do won der min ndiyan kanyi e en fu biski won ko ke en balli lamu ko be won fu batte mo en espace yame e kare men batte transport en fado nyaw arka fembu ka nyandu ka wala hen ah jidi yade der min babu yito fu nyeybe nangano jido fu war dabere heba dadireji en bi visa definitive on warta en gon warta en gon gabu na tan golla fa gasa gada ni daf dum naati jamaa
be koliti wi dum wonon kenya stade malien do bamako do wiama dum wonon leedi noddirte tunisie nebi noddirte experience de tunisie holi ta wiade hawi be do watti be baddu goto kam be keba fe baddu goto tawde be kabama be kawama fur fande stade woni tatoba le hendu holi ta wiade ardi be dum wonon alali egypt so jokki dum won leedi wondi kasan tunisie noddirte dum wonon etoile tunisie de sahel
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
ce kirabe jeno ne les réseaux ngaji tobe collectif to kuli koroto sa jewi dum honono yimbele dogotoro en kanyen gonde famine to wakkati jono faabe jeyal hono be cekkito ton jotte pale be faabe jewdu yal hono be cawrito dum hono sukabe be ngala ton hitare fa yoto sukabe dubi joyi koni faana mabbe dubbe jeyal hono be kabe to jotte pale be faabe to ande mabbe dum honono be kan hokkirto sukabe podde kaade cakkade ton jonte pale tagal mu de ngardan fa do kita do wolita be ko yatuno gayta ton dogotoro kanyen gonde faminade wakkati jono no be kani sakirade dum wonono doyru ranerdu wobbe dum nditi dum tuberculose de majjundu hollitaabe ko ni faana mabbe wakkati jono hono be kabirta e kabirta e nyaw o fuli laamu kito o fu e mangal mudu lanni be ngal do kawtal dum su dogotoro re wondu to kita to jagal mudde ngardan faado kaydo be kolitiwide wakkati jono ko yata yimbele chapat en joyom dum won hon demobe kanyen gonde waddi ton kawrtal moye wakkati jono ko woni faana ngal do kawrtal du faabe jey yalla hono be jirwini to kebal deme demal dum won le laamu kay o fu e mangal mudu be jawal hono be landi mirto du won luma heje na ngono kabaru demal kan go waddi ton le lewru october warorundu kawrtal gal tummi ton bete handen jagal mudde ngardan faado tumbutudo be kolitiwide dum won arme mali o kanyen noddirtedo faama kanyen barkan kambe gonde waddi ton lohugol lohugol be noddiridu aneto le lohu gongol hol tawel gol waddi ton dum wonon yontere woter le majjundu be jehi nokku noddirte do binta gungu kanyetin aisa be cawrito ko yati himbe le teme tato e sappono cawru be do himbe dum won waldu noddirte barkande se kraabe bir foto dum won do kabaruji meden moddi wonno do mi halni won wiide dum won bete hande be kolitiwide neddo goto battido Hamadou Koufa kolitiwide kanyu wadi bonanaaji gannodi to sewar to hali dum dum won le sud noddirte no agence France Presse ndu tiagal ko almurabi tum kolitiwide wadi dido bonanaaji le sud television ma nokku no docteur Al Jazeera le hendu do non bonanda bi balde joy tiagal ko ngadno to seware to wakkati jono won neddo goto kalan do min hono dido bonanda ji ngadiro odo neddo mo leli wakkati jono do won docteur on mo noddirte hopital semen dolo le majjudo haali do non bonanda ji ngadaabi fewde e mabbe secretaire on kabaru dum jogni on do hande di ka fa hande kedde hada do non nandirdo no do e seyabe yutere moden de ana wodi